cuko cuko langal on bo fay fa hande dossier jo tamane jurdo radioji chapat e jeddi e joyidi min jogi le leydi ni no baa Ousmane Yadi Boudi
jetto jallo marwe kal
ayo ko watte hirande ka hana jongude wattu juuno wattu jungo maade e bosu o tan jeltina ko won ton ko
ay bismillah Umar way galla ko woni do en kala hande hala helugol barangaaji do bomako do e kanya hali haldi gondo do mudum e yewtere meden mini magnde en kala hala botu jeunesse afrique jeunesse africaine gada do lingal lure nyamende en timminiran kabaru halo chaddi kala hala yinagol
o kabaruji di puddo haali helgol barngaaji le ngalure bamako de ko yaat sukkabe jokkolbe chapantaton kanaati juude wattu jono suudu commissariat 4e arrondissement kanye 11e arrondissement kanye nangi beddo sukkabe kelbe dido barngaaji le commune joyobo do bamako do
e baru wattu jono anda ka sabe hedunde sukkabe ngadi o golle ka himbe yogabe nanno mono weli yogabe wela yogabe kereden ko sukkabe jokkolbe dido mbi hawa berte do faccitaago Mohamed Samassiou
les jeunes ont bien fait
gulliko fewi jat battedi do baruji di e sofaji di ngata di yimbe ba fuddalade e jam ko buri hewde yo hakunde eglise e kanye musidi be ngone mudum den na golle mabbe gassi jati njaroba dorobe kewi sanne wakati juno min kay min mi lawide hana fi yimbe la imani on ya bonnude nokuji e leledi sere ngone mudum mo fufna jogi hakke hinade haaju mudum
vraiment anormal
e njaran kabaru jande wattu juno defan wonde lanni netto yoro soto yimbe lo humini be kabaru jande fa yotti pelle societe civile an gonde wadde botu o les régions siga
e le botu o holitinde wiide decap ngendi yoroso ndi nanno holiti wiide wado examen ngaji yogabe egginete yaade le ngallure yoroso nde batte rafindena gondo le cercle o nanno holitinde wiide def ana hani wadede jiwde nogay e jena yaade chapantati e go o lewru julien dou
e garto e kabaruji goddi kasen sukabe jokkolbe gondube e gollude hono bantade hore muuden ko yar sukabe jokkolbe taton kanyun e gombe le heedo gobe noddirta anga sigida lakanani dum woni haybude hawaluji mudum hollitam wiyede wattu jono won kobe pabira Ousmane Ali Boudi
baro awofay feyu dum dandirgol burde wawde waylitingol kaki electronique ngaje kidde do mali do dun yo hakkilo gollede nodirtende andev Moussa Koulibaly mo Sanouva kebudo genari mudum arande tindini Sali Sissoko fanda projet o kedden Ousmane Diko
on fabrique et installe
mais mo inan kake mbudele de semenjo inabe hedi client amen to men mo batadi semen abadi nokuje godde ila puddare golle jamen di fawarde hande ana yotto hitande men dokki ko badato sappo golle mide moba nyamaji didu le galleyi ko buri chapande joy bamako do
tande client sur bamako
wattu jona en jaran yotere meden de noddirten minimag nokko noddirten nyamay le lamode leydi niger wattu jona o botu jowido do sukabe jokkolbe an wonti e wadde ton
halaji be kalton faydo satingol dina yagol jolaare le cuncunka nadu kasen hono sukabe kibirata golle nanno kanko noddirte do tarnan fuday ahmed bandu meden mo studio kalangu wonko hebini on
sukabe leede afrika ana wonno niger batte batu modo sukabe do fabu golla kawralla sakade sattere dina kanyi hakkilo neddo million goto farde do e hitano 2021 bato o nafamo do woni henna e VCD Aliou Oulbana hore jo fedde sukabe leydi mali
tilalaji di chuko chuko la afrika wondi woni ko halaji dogi e do mun gaddan amendu hebde sababu no men kadira do sisileji fanda kewal mabbe fawarde e dole mabbe le afrika ana horsi ko dum watane hakila yalla be sukabe ana kebano jogore fanda yirbe
Horejo fedde sukabe leydi Niger bello chagri ana mila wiide sukabe anan kani tinnade fa hande e golleji kany imadaraji bangal politikaku
Watu Nigeria wani leledi Nigeria sukabe gadina amana do hollitinde be jaltine faabe baji minidu nanugo jiddo mabbe le jogala leedi ndi handan le assemblée sukabe hewbe ana dum waddi semendar ta honorobe amen sukabe leedi afrique godde de nata e politikaaku yalla na kabano chuko chukala
ke yado fedde sukabe G5 Sahel kanye horejo fedde sukabe leedi Burkina waddi noda go fewde sukabe pati benata le gube jo en kaborde na terroriste mumuni jala keden ko hali
une fois que c'est marti kumpa a horma wala e do lawol lobultan e hakile am ana hani ko cioddoda yana ko on fu nanto don nedda ko ana haja on bife ngarte fa info denten mo inenna leede meden dum urfu orsu
farde timugol bato mawdo sukabe le leedi Niger sukabe be koliti hore be lamu leede Afrique himeji mabbe Sidi Mohamed neddo fedde sukabe leedi Niger keden ko hali
men gongi nan fadun lato anya politika ku jati natugo sukabe be ele majun yalla miden kaba e natugo sukabe ele mabbe ele bonnitinde halaji gondadi fanda satre dina bedi andu dabare jandeji no wordini natinte ele jande dina fa dum fu yubodo e dinaji di yimbe men gondi fa teddina du ko woni ele leedi
kala
yo fedde sukabe leede Afrique sappo didi kany fedde sukabe jiddi goddi wonno de leedi Niger kambar batum mawdo sukabe nyameto
wattu jonen en jaran kabaru fina tawa Ousmane Niali Boulo hodo jogini da en ton e hejoji di
baro ada horsini rege
ay wo so rege hala matam mititi tono jimma be dibe mbeta get up stand up zilam fende raya
ja baro akay wo ko pamna en nanno hono ma en wobbe horsini be rege anano dawala weta nanno chakite yontere de don ko be noddirata kura
ay wa andutino da njotto yoda tonde
mi horsina dun sanne
bismillah sanne
umar way gallo holitinde wiide nanno wala weta goddo mo okay wala weta dartobe bakka ana hani wadede nogay e jagon lewru juliendu e memorial modibo keita
wottu jone ndiara birki sambe chaldi aywa wattu jono Ousmane Niali Boulo yimbele janginobe kabar no jinam wordi yimbele chapantoton kanyen goni dartetebe
e baro a wofa fe do kabar mudum kabar de jande kande wadede juude noga e jagon yaade chapantati do rujiyel mu nan no himbe wawbe ekintinde yino yino tobe a wadi nan no alal barnde le nokko be noddirta piscine olympique stade Modibo Keita nan fa be direde nan famu kedden Baba Mahamman o kanake goto nan no fedde humuyinde yino goluma lido kede ko wido faccita Mohamed Sanasi
jande e famu yino fawde entraîneur en bangal ko wiyete nage libre bras et apnée ko kanko jiado leedi France mbiyete do Dimitri Huntanta hore kala janginabe non dido sifaji di naywi joni den non ahani be heedintine bangal sukabe wobbe deedo yewtere de jati na daro majjude
wattu jona ndiara hono kabar figol ballon tiagal leedi ndi faali nokku no dottebe Chicago leedi America
gube sappo di kani hawrde henne den no leedi equipe ngaji ana Real Madrid Bayern Munich Juventus Tottenham Nadu Kassen Atletico Madrid
aywa Arsenal kanye Bayern Munich kambe mi diri ton jatti wattu joni o hodi taw yede baddi di kani on baddu goto Arsenal kanyu hebi kaw
match ngaji goddi kani wadede le yontere natore jangonde nen no holitinde wiide Real Madrid e Bayern Munich ana kani dude Juventus du na han fiirude e Tottenham
Ousmane Niali Boulo weltiki sanne e tawdeede e maada holi
mi weltiki sanne min du baro
fa hande fa ndiye fe no konandi onodo e seeda yowtere meden no dirten tous o grendan wara e fulfulde